Isithombe samashumi nane. UJesu uyaphila. Incwadi kaJohane isahluko samashumi abili, siqale evesini yeshumi neshagalolunye sigcine ivesini amabili. Abangani bakaJesu bangcwaba umzimba wakhe engcwabeni. Waba sengcwabeni izinsuku ezintathu. Emva kwalokho wavuka kwabafileyo, ukufa ngeke kumvimbele uJesu. Yena yedwa ovela kuNkulunkulu. UJesu wazibonakalisa ephila kubafundi bakhe. Bonke bamangala. Oyedwa umfundi, uThomas, wayengekho ngesikhathi eza kubo. UThomas wathi kubo, uma ngingaboni izimbobo zezipikili ezandleni zakhe, futhi ngingeke ngifake izandla zami ohlangothini lwakhe, ngeke ngikholwe. Emva kwesonto, uJesu wazibonakalisa futhi. Buka esithombeni. UJesu wakhombisa uThomas izimbobo zezipikile ezandleni zakhe. Wayesemtshela ukuthi afake izandla ohlangothini lwakhe. Yeka ungabaza ukholwe, kusho uJesu. UJesu wabuye wathi, bayajabula laba abakholwa bengabonanga. Bangani, masingabi njengoThomas owangabaza uNkulunkulu. Masifane no-Abraham owakholwa izethembe zikaNkulunkulu. Futhi ukumaza uNkulunkulu ukuthemba nokulalela uJesu Kristu bese uthola isipho sokuphila noNkulunkulu ingona phakade.